Blog Talk Radio.
Abanyarwandakazi inshuti n'abakunzi ba Radio Iteme, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umugoroba mwiza, mbaha n'ikaze mu kiganiro uyu munsi mugezweho. Nanjye turashimiye Jean Paul Buri wa kane w'icyumweru kuri uyu mugoroba wetu ku itariki ya 28 ukwezi kwa 10 umwaka 2021. Ikiganiro cyacu kikaba kigiye gutangira. Ndabizi ko benshi mumaze iminsi mukurikirana inama ibera muri Kigali mu Rwanda kuri Convention Center. Iyo nama ikaba yari ishingiye, yari irimo bakuru b'ubanyi n'amahanga b'ibihugu bya African Union ndetse na European Union cyangwa se umuryango umwe bw'Iburayi n'umuryango umwe bwa Afrika. Ariko muri iyo nama icyo ndibuze kugarukaho kitavuzwe cyangwa se kiri mu myanzuro, n'umubonano hagati ya ministry J.J. Odongo w'ububanyi n'amahanga muri Uganda yagiranye na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta. Ntabwo icyo ndi bugarukeho ari byo baganiriyeho, ahubwo ni inshyuro zakurikiye nyuma y'aho umubonano urangiriye cyangwa se urahumurije ikintu cyagaragaje ko urwishe ya nka rukiyirimo ndetse ko u Rwanda rugikomeza inzira yo gufunga umupaka utitaye uko abanyarwanda ubwabo bakeneye ko iyo mupaka wafungurwa. Ndabizi ko hari na bamwe muri ibinyamakuru by'u Rwanda byanditse bivuga ko ngo mupaka ngo baganire no gufungurwa k'umupaka, ariko bakavuga ko nta cyizere byatanze icyavuyemo cyangwa se ushaka kumenyera umwuka uri muri uwo mubonano. Byagiye bigaragara mu iterana ry'amagambo ryabaye hagati ya Monitors ndetse na New Times na Kigali Press cyangwa se KT Press, Kigali Today Press. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko umwuka ari mubi ari nabwo bacyuriraga President Museveni cyangwa se Ubugande ngo bararwanye Ubugande hanyuma ngo Ubugande ngo buratsindwa ngo nubwo ngo bagiraga ngo hari baraho bararwana ari mu rwego rwo kwishimisha ibindi bigarukaho mu isesengura hamwe na Ngombwa Benon turiwe turi kumwe muri iki kiganiro nkaza kandi kugaruka ku bintu by'ubucamanza mu Rwanda bimwe nanga kwita ubutabera hamwe bajya kubika abantu bakamara ukwezi miryango yarababuze so kuba ngo nokubabura kwera ko yenda bashobora kubasura numvise ngo Ribu yigeze gufata inzira ijya gufata umudamu wa Theoneste bamujyana ngo Ribu bwajya kumufata ngo ijye ngwaje gusura umugabo ibyo bintu iyo neza yaranshobeye nubwo tubizi ko atari neza ariko cyashaka kuvuga nuko Ribu nyuma y'igihe cyose dosiye ngo yashyikirije ubucamanza ivayo yashyikirizwa urukiko uyu munsi banze ko baburana turabigarukaho dufite na audio ya Voice of America cyangwa se Ijwi rya Amerika babivuga birababaje cyane kubona ubuzima bw'umunyarwanda busigaye bukinishwa na ko bukinishwa si na ko busigaye kuva FPR yewe si na FPR gusa nubwo yabeshye ko kugiye kubihindura abanyarwanda ndetse nawe ko tugasa nkaho tumaze kubimenyera gufungirwa ubusa ukabudashobora no kugira ahantu na hamwe ushobora kubariza na hamwe ariko nta mukuru w'igihugu nta butabera nta bucamanza nta zindi nzego zihariye cyangwa se z'ubuvunyi zishobora kurenganura muri kiriya gihe ukeretse iyo ufite isambu n'umuturanyi wawe mu Rwanda cyangwa se mutumvikana indi filme igiye ku expose ubwicanyi bwa RPF muri Congo cyane cyane niho bibanze filme yiswe ngo ni Empire du Silence yanabyita ko ari ubwami bwo kuryumaho cyangwa se guceceka kurya umunwa se kubera ibintu bimaze igihe imyaka ubwicanyi bwa FPR budakurikiranwa kandi bwarabaye buri documenté nicyo uyu mukinnyi cyangwa se wakoze iyi documentaire arimo avuga turaza kubashyiraho namwe iyo audio muze kuyumva iri mu rurimi rw'igifaransa ariko turagerageza kugenekereza cyangwa se magambo make kubabwira ibikubiyemo nubwo benshi muri we mwabyumvise nayo rero ikaza yiyongera ku zindi zigiye kuzasohoka harimo n'iriya filme nako yindi documentaire ikorwa kuri uyu mugabane Burayi na Amerika aho bazinterview abantu batandukanye kuri dictatorship ya Kagame reka mbere yuko nkomeza muri ikiganiro mbanze numve ko Bwana Ngombwa Benon turi kumwe muri studio ku murongo wa telefone gusa ndaza kugaruka ku bujura bwa Kagame n'umuryango we hariya murariya mazu yaguze muri Los Angeles nako muri California aho nabigarutseho cyane mu kiganiro cy'igihe niki ariko nkuko nababwiye tuzakomeza kubakurikiranira gusa sinoneho ntabwo ari dirt yonyine yabyanditse yahunu aho ugiye hose barabivuga barerekana uwagurishije ntiberekana uwaguze ariko bakavuga ko ituwemo n'umwana wa Kagame ibi byose turaza kwirukaho mu kanya mu magambo avunaguye reka noneho mbanze nakire mugenzi wanjye turi kumwanga musesengura ni Ngombwa Benon menyereye ntabwo akeneye introduction nshyashya ndagira gusa ngo numve ko mufite muri studio bwana Benon niba unyumva nongeye guha ikaze mu kiganiro uyu munsi niba unyumva ndagira ngo numve ko mikoro yameze neza hanyuma dutange ikiganiro cyacu
yarakoze Jean Paul ndagushuje ndakumva neza mushuje n'abandi badukurikiye n'abandi bazadukurikira ubwo turaza kugira ibihe byiza urakoze
urakoze ntatinze mbere yuko ngaruka kuri kiriya kibazo cy'Ubugande bwana Benon ndagira ngo mpere iwacu mu Rwanda mpere mu rwa Gasabo ikibazo kibabaje cyane cy'uburyo uburenganzira bw'umunyarwanda bumaze kuba amateka ariko nabwo ikibabaje nuko dusa naho natwe tumaze kubimenyera reka wumve VOA reportage yakoze ubwo abareganwa na Theoneste w'umubavu umunyamakuru w'umubavu bagejejwe imbere y'urukiko
Amerika mu Rwanda uyu munsi mu gitondo abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi taremerwa mu mategeko n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste bagejejwe imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo umunyamategeko ubunganira Maître Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusubika iburanisha kuko abo yunganira batabashije kubona dosiye yabo ku gihe umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagihubusa aratugezaho iyi nkuru mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza
aye nitubirweho
wariho neza nawe Venuste Nshimiyimana
none watubwira muri make icyo Maître Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza
nibyo koko Maître Gatera Gashabana bunganira abarwanashyaka b'ishyaka Darfa Umurinzi kuri we na Madame Victoire Ingabire bitaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa umubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 16 ukwezi kwa cumi yabonanye nabo nabwo ngo mu minota icumi akavuga ko dosiye yayibonye wejo ku munsi w'ejo wa gatatu ariko noneho anayibonye ababurana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye akavuga ko harimo amakuru make bakeneye kwicara badacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura
hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze biki
ku ruhande rw'ubushinjacyaha umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubushinjacyaha ndetse no ku bushinjacyaha umwe yabashijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na Maître Gatera Gashabana umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko urubanza rwihutirwa rw'ingingo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye
urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi
nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yagiye abaza buri umwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maître Gatera Gashabana bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maître Gatera Gashabana
umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho
Venuste iyo ngingo ntabwo yakomozweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha azumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana gusa amakuru dufite uko ari abantu icyenda bitandukanye nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ariko rwari rwatangaje ntitubafata ko ari batandatu ubu ni icyenda barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha bitanu benshi baragenda baregwa ibyaha bine ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda ni ukuvuga ngo rero kuba atabibashishije sindaho ubushinjacyaha butigeze babona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha
none se umucamanza azongera kumva urubanza ryayo
nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha niba kibeshyaza aba ari tariki ebyiri nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo
Eric Bagirubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana
Ijwi ry'Amerika tukiri mu Rwanda uyu munsi RIBA yafunze Hakuzimana Abdurashid ukurikiranyweho ibyaha byo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira inkuru
urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwafunze Hakuzimana Abdurashid uyu mugabo ni umunyarwanda uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga itangazo ryasohotse ku rubuga rwa Twitter urwego rw'ubugenzacyaha ubugenza cyaha mu Rwanda rivuga ko Hakuzimana Abdul Rashid afungiye kuri station ya Rib ya Kicukiro arakurikiranyeho ibyaha byo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Kugeza ubu Ijwi rya Amerika ntirabasha kwemeza niba yamaze kubona umwunganira mu mategeko, ariko avugana namwe mu masoko yacu ku munsi w'ejo akimara kumenya ko yahamagajwe yari atarabona umwunganizi. Uyu mugabo w'imyaka 53 yigeze kuba umuyoboke w'ishyaka PDI nyuma aza kurivamo. Yari amaze iminsi agaragara mu biganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda, anenga cyane imikorere y'ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Igihe kimwe yigeze kuvuga ko ubutegetsi buriho bwananiwe kunga Abanyarwanda, yemeza ko ariwe Munyarwanda wenyine ukwiye guhabwa ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda yari imaze gushingwa. Gusa iyo Minisiteri yahawe undi muyobozi. Si ubwa mbere Hakuzimana Abdul Rashid afungwa n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko bwabivugiye mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yahamijwe ibyaha birimo kubangamira umutekano n'ituze by'igihugu no kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu, arafungwa. Hari hashize iminsi bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bimushimagiza nk'iryo zidatinya kuvuga ibitekerezo bye, ibindi biragura ko ashobora gukurikiranwa ku magambo n'imvugo akoresha mu biganiro bye. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutangaza ititabwa muri yombi rye rwanditse ku rubuga rwa Twitter ko itegeko nshinga ry'u Rwanda riha buri munyarwanda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko nta ufite uburenganzira bwo kuryitwaza ngo abe amacakubiri mu Banyarwanda cyangwa akora ibindi byaha bihanwa n'amategeko.
Bwana ngombwa benoni reka nongere numve kunyumva, uranyumva?
Yego ndakumva neza Jean Paul.
Birababaje cyane kuri iyi ngingo. Iyi ngingo irababaje cyane kuko jyewe ndahera ku tuntu dutoya ndahita nguha ijambo ntabwo ntatinze umunota umwe. Nuko harimo muri bariya bajyanywe imbere y'urukiko arimo bamaze ukwezi batari mu ngo zabo. Ubwo ndavuga nk'uriya munyamakuru w'umubavute Honest, hakaba harimo n'abandi bamaze nk'icyumweru n'iminsi cyangwa hafi bibiri bamwe bayoboke ba Dalpha Umurinzi ishyaka rya Madame Victoire Ingabire. Abo bo dosiye yabo irashekeje cyane kuko bavuga ko ni nayo mpamvu n'ibi birego byose barega usanga kubiha agaciro biba bigoye no kubona uburyo wagira icyo bivugaho bizana na confusion cyangwa se urujijo. Abayoboke b'Umurinzi Dalpha bamwe abenshi ndetse hari abo bareze ko basomaga igitabo ngo kivuga ngo kuvanaho dictator mu mahoro utamenya amaraso. Nibuka Kagame avuga ati bazanyura mu yihe nzira, iyi mushyikirano se, iya demokarasi se, iyi ntambara se, none n'iy'amahoro. Inzira y'amahoro nayo basigaye bayifungira abantu. N'iy'amahoro yasize yere yaravuze yenda isigaye kuko amatora ntashoboka, imishyikirano ntishoboka. Kujya muri iyo demokarasi nyine nayo matora, intambara ati ntabwo ishoboka, ntabwo ikwiriye kubera ko yari watashaka avuga ko intambara ariyo yarangiranye nawe na FPR nta kindi. None no kuvanaho igitugu mu nzira y'amahoro nabyo ngo ntabwo bikwiriye, ntabwo byemewe mu Rwanda. Ndaza kureka uri buzenda kugira icyo bivuga, ariko icyo nshaka agiye kuvuga ahangaha, dosiye bamaze ukwezi bamwe bafunze abandi ibyumweru, ntabwo barigera babaha dosiye yabo, ntibigeze bayibonaho. Ni ibintu nubwo utajya mu butabera ngo uvuge ngo ubutabera ntibukora, ariko ikintu cy'uburenganzira bw'umunyururu, reka nayo kuvuga ubw'umuntu, umunyururu biriya bintu birababaje cyane. Ariko noneho kumva defense counsel, umwavoka urengera cyangwa usuburanira abaregwa, ari wuza akavuga ati ndasaba ko bakiriya banjye mubongere indi minsi, sinshaka kuburana bibaho wi akenshi bishobora kubaho, ariko igihe umuburanyi aburana yidegembye, ni ukuvuga ngo igihe bariya abacamanza bariya nako bariya bajije bashobora kuvuga ati okay twemeye ubusabe bwa defense counsel cyangwa se uburanira uregwa kubera ko batiteguye kuburana cyane cyane kubirego baregwa ari ibisigo bikomeye cyane ushobora kuburana kugucisha n'umutwe imyaka 20 n'indi kuri muri gereza bakaguha igihe ariko ubufite liberté conditionnelle cyangwa se ufite uri hanze hariho za condition yendo ugomba kubahiriza ntuve mu rugo ntusubire kuri YouTube nturenge se Kigali ntuzasohoke se ngo uje mu kindi gihugu mu gihe urubanza rwa rutararangira ibyo bintu byakumvikana ariko Benon tekereza noneho kuba uyu mucamanza uyu mwavoka uburanira baregwa abisaba azi ko bakiriyabe bagiye gusubira kujya muri mabusu muri gereza kabwiye ati musubire ku rubanza kubera inyungu nyine droit zabo cyangwa intérêt za présomption yabo ya innocence ko bagomba kubanza kumenya ko kuburyo bitegura urubanza ibyo byo ni ibintu byumvikana ariko bameze hari abafunga nkaho nta cyaha bafite ariko bakavuga bati muwe mubashyize mubasubize muri gereza kugeza igihe tuzabanza kumvikanira iyo dossier ajya kubashaka bakamuha iminota 10 ntabwo nshaka ko uburenganzira bwabo ndavuga Benon ushobora kuvuga ku butabera cyangwa iki ariko reba n'ubwo burenganzira bw'umuntu umunyururu ndetse n'ushaka ntuvuga umuntu uburenganzira bw'umunyururu bwibanze bwo gusurwa n'umuntu umuburanira bakaganira kuri dossier ishobora kugufungisha imyaka 15 ntibayiguhe bakujyana imbere y'urukiko utazi ibirego bikubiyemo bakakubwira ngo ngo turashaka kumuburana ubushinjacyaha buti twiteguye kuburana Benon hari ibintu tunenga tukagira naho duhera hari n'ibindi tudashobora kumenya aho duhera iyi leta wumvise ubujura burimo bukorwa bwo gusahura imitungo y'igihugu bajyana hanze muri Amerika ni ukubera ko bo biyandikira hari ibihugu Kagame amaze iminsi ajyamo nka za Arab States aho yenda nahajya kugura imiti ibindi bintu tutazi yenda niho byinshi biri yenda muri Amerika nuko umuhungu we yahabaye akaba ariho yifuza ariko aho bahisha ni henshi cyane ibi bintu byose ni ubuhemu bakorera abanyarwanda ibi byose barimo gukora ingaruka zabyo turazizi ntabwo ari uwa mbere ntabwo ari umukuru w'igihugu wa mbere yewe duhere no ku mwami Kigeli yaguye ishyanga funeral services cyangwa se bamuhaye twarayibonye Kagame yikangiye iki gituma adatekereza ko ari we rurindiriye urwabaye ku bandi arabizi neza ibyo arimo gukora ibyo ibyo ibiri ku bantu barwaye bari muri emere ndekera uko byagenze ubu nawe ejo niwe utahiwe niki gituma kimuhuma amaso we ntabone ko ibi buhema akomeje gukora abanyarwanda ejo n'ejo bundi bazabimubaza kandi ko batazabimubabarira Benon nushaka kubihuza n'iriya ngingo y'ubujura wabihuza kuri Rashid yenda turamugarukaho mukanya ye nuko yari mu gice cya kabiri kiriya audio cyangwa se wabihuza jambo ni rya Benon
urakoze cyane Jean Paul ibintu mu byukuri bya bereye mu muri ruya rubanza nuko wabivuze ntabwo by'ukuri wabyita ubutabera ahubwo ijambo ryiza ribibereye ni ubutareba harimo ikibazo cyo kutareba mu by'ukuri aho ibibazo by'u Rwanda biri ibibazo by'abantu ibibazo by'uregwa ubona ko urukiko mu by'ukuri nta maso rugirayo kureba nanone nk'uko bisobanuye hari ikintu kimwe kijya gitangaza cyane mu bijyanye koko na nabunganizi nabo hari igihe ubonamo ikibazo iyo umuntu avuga ngo musubi ku rubanza ariko atanahereye n'ukuntu umuntu akomeza kujya kubabarira muri gereza ariko bikavugwa gutyo gusa ngo musubi ku rubanza ibingibi mu by'ukuri ni bikomeza ku kwemeza ibyo duhora tuvuga ko nta bucamanza ba mu Rwanda mu by'ukuri uhereye no kumaza zidi zabanje ukaza no kurwa abasengimana uka byose ni bya bindi bigenda bigaruka ariko nkuko twavuze hari state capture iri mu Rwanda aho inzego zose mu byukuri usanga inyungu zikorera nta yindi ari ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kagame bwaguma bute bwagumaho bute ni state survival inzego zose nicyo zikorera ntabwo hakiri urwego mu by'ukuri rushinzwe kureba se muturage urengana n'uwuhe ubucamanza ngo bukore akazi kabwo usanga buri muntu wese niba agiye kuza mu rukiko niba hari ibyo agiye gukora babanza gufata amabwiriza mu by'ukuri y'uburyo baza kugenza urubanza rwe ni ikibazo kiremere ibintu rero ubona mu Rwanda barimo kurwana byo barimo kurwana mu by'ukuri n'impinduka inkundura y'impinduka yatangiye mu abanyarwanda batangiye barakangutse mu by'ukuri igihe cyo kuvuga ngo barajyanwa buhumyi bajishwa cyararangiye abanyarwanda batangiye gushaka impinduka abanyarwanda barahagurutse iyo mpinduka rero niyo usanga ko mu by'ukuri leta irimo kwikanga nubwo wamugani nk'uko wavugaga yavuga ngo byahinduka biciye mu zihe nzira za demokarasi zahe ariko impinduka nta handi hantu ituruka gusa mu kuba abaturage bamaze kumva kujijuka kumenya uburenganzira bwabo kumenya ko mu by'ukuri igihugu ari icyabo ubuyobozi bugomba kubakorera ari bo babushyiraho ubuyobozi atari bwo mu by'ukuri bubari hejuru ahubwo bari hejuru y'ubuyobozi ari bwo bugomba gukora ibiri mu nyungu zabo ibyo rero mu by'ukuri abanyarwanda bamaze cyangwa se n'abaturage b'ikindi gihugu cyose iyo bamaze kubimenya banga igitugu bakanga gutsikamirwa noneho iyo mpinduka iranoroha kuko nta nubwo isaba ko hari amaraso ameneka nta nubwo isaba intambara ibyo rero ni ibihe mu by'ukuri bimaze gutungura leta ya Kagame kuko ntabwo yari ibyiteguye ni ibintu itazi itamenyereye yibwira ko mu by'ukuri izakomeza ifungira abaturage mu bujiji bagakomeza bayiririmba nk'uko benshi bakeya nako basigaye ku ma social media naho bagenda bavuga bayirande Mukagasana abandi bavuga ati leta yacu ntakagira ubavugaho iyo bavuzeho ubupfobere jenoside iyo bavuzeho ariko abanyarwanda muri rusange batangiye kugenda bamenya ko leta na jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu bibiri bitandukanye leta iriho ntahihuriye na jenoside yakorewe abatutsi ku buryo bivuzeho noneho ubupfobeje jenoside ibyo rero ni intambara mu by'ukuri iza kugora FPL kuko ubona ko iki kiriho ngubu ni ugufunga sinzi ko izafata abanyarwanda bose ngo ibashyire muri gereza ibafunge ni ibintu bizagorana kandi nk'uko nabivuze ubushize iyi mpinduka yatangiye izagenda ikomeza izi ni stages zigiye zitandukanye igihe cyo gufunga igihe cyo gukora iki ariko indundura yabyo byose ni uko ubutegetsi ariyo nzira yo guhima bwatangiye buri mu nzira yo guhima mu by'ukuri washinja no ku mategeko ya draconian abaho mu Rwanda ateye ubwoba nka buriya ibintu bijyanye no mu rukiko uko bigenda tuzi nka za recording z'amagambo y'abantu nka ba Mandela Nelson Mandela asobanura igihe ajya gukatirwa avuga ati ibitekerezo byanjye niteguye kubipfira nabaho ntabaho ariko ibintu byo bitekerezo mu by'ukuri mfite ayo magambo ya Mandela arazwi ahantu henshi ariko mu Rwanda ubu ntabwo ushobora kubona ibyo umuntu yivugiye mu rukiko mu by'ukuri ngo wumve ijambo rye wumve ibyo yavuze cyangwa se n'amashusho y'urukiko kubera ko bakuyeho ngo ntabwo mu rukiko wemewe gufata amafoto cyangwa se gufata amajwi n'ibiki byose byo kuburana by'uko urukiko rugenda kandi tuzi ko mu by'ukuri kugihe cyose bagina kugira ngo bashibe bakubita gatambaro mu maso bahume amahanga ho byabagarayivu imanza zicaho mu buryo abantu bose bazirebaga ukibaza rero handi impamvu bavuga ngo ntago byemewe tuzi ko nk'umugore wa Nsengimana yafashwe kubera ko yafotoye abacamanza bamufata bakamwambura telefone ye bakajya gusiba amafoto wakwibaza umucamanza uri mu kazi kazima uzi ko akorera igihugu ukorera abaturage urimo kurenganura abarengana wakibaza impamvu atinya ko ifoto ye ifatwa ngo ajye on record amenyekane ukabona ko mu by'ukuri harimo ikintu kigaragaza ko n'ubucamanza na bugabo n'inzego zose zizi ko ibyo zikora ari ibintu mu minsi ikurikiraho izaza ari ibintu bubwabo bazaba bagomba gusobanura ukabona rero ko bafite ubwoba mu by'ukuri no kurusha n'ababura nabo barega ko bafite ibyaha uyu muntu atinya ko bamufotora umugore wa Nsengimana akaba yafashwe akamburwa telefone bakajya gusiba amafoto ibyo byose ni ibikwereka ko mu by'ukuri nta bucamanza buhari nta butabera buhari ikiriho ni ukuvuga ngo barengere inyungu zabo barengere ubutegetsi amakuru ajya mu baturage amakuru ajijura abanyarwanda bayafunge ntabashe gukomeza gusohoka ariko iyo nzira ntago ishobora kuzakora kuko tuzi ko n'ahandi hose koko byageragejwe mu bihugu byose ariko inzira ubu aho tugeze ntabwo bishoboka turi muri digital world ubungubu aho abantu bose buke mu gitondo ugasanga ikintu kibaye cyakwiriye ku isi hose ntabwo mu Rwanda ho bizashoboka ko bafungiye abantu muri uwo mwijima aho bacamanza ni abantu mu by'ukuri rwose bateye agahinda kubona ibintu bakora bakareba ibintu bibaho ari ibintu mu by'ukuri koko nubwo bafite isoni koko bafite ishingiro ni ibintu bizabagiraho ingaruka mu minsi iri imbere mu gihe leta yabo bananiwe kuyikosora ngo bayigire inama bayibwira ati mureke twigenge dukore akazi kacu neza ni ibintu mu by'ukuri bikojeje isoni ugasanga noneho ahubwo bananirwa kureba ahantu ibintu by'ingenzi byagombye kuba biri wavugaga ubwo bushura buri hirya no hino iyo mitungo igenda yibwa ibyo ubutegetsi bwose nta muntu ibi bintu bikwiye kuba bitangaza ubutegetsi iyo bugiye kugera mu gihe cyo guhirima urabizi ko Kagame ariwe muntu wakundaga kunenga avuga ngo abategetsi bandi biba imitungo bakora iki ariko ubu arimo arajya rwose muri iyo nzira neza ubundi yabikoraga yihishe ariko barimo kujya ku mugaragaro atangiye kugura amazu atangiye kujya muri categories z'abantu nka ba Teodoro Bianguema ba Equatorial Guinea abana babuzi ko hari amazu yaba yafatirwa mu Bufaransa na hehe ibyo rero nanone nibyo dutangiye kubona mu Rwanda ahantu mu Rwanda udashobora kubona ngo avuga ngo iyi nzu ni yande ndase anje yubatse inzu atuyemo nta uzinzi abami niba ari yande nta bikorwa byabo bashaka kuhashyira nibyo bakoze babyandikisha mu mazina y'abandi ugasanga ngo ibi ngo ni bifite abashumba abandi ariko none bakaba bashaka kujya mu mahanga gufatayo gushyira ibikorwa byabo iyi nzira rero ibigaragaza ko abatangiye kubona ko u Rwanda mu by'ukuri ba nyirarwo abanyarwanda bahagurutse barushaka agatangiye gufata imitungo ayirukankana ayishyira hirya no hino ariko nibyo twavugaga ubushize yuko abadikiteta ikibabaje cyabo basoma igitabo kimwe bakaciga neza ishuri bajyamo ni rimwe bakiga bagasoma chapters zose ukuntu bahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ukuntu biba imitungo y'igihugu nta mudikiteta n'umwe urasimbuka bagenda intambwe ku yindi badasobanya igitabo bakagisoma neza bakabikora nk'uko n'undi yabikoze nk'abandi badikiteta uko babikoze ariko ikintu kimwe bananiwe kumenya bose ni ugusoma chapter ivuga ukuntu iherezo ryabo ribaho iherezo ryabo nta wujye urisoma ngo arimenye amenye ati rwose ibintu nkora nta yindi nzira bizaganishamo nafata igihugu cyose nkakigwizaho nafata imisoro yose nkayitwara kuguramo imitungo y'abantu banjye birangira mbyambuwe birangira imiryango yanjye igiye mu manza birangira ngiyeho umugayo ibyo nakoze byose nibyo nabeshyaga abantu ko ndi igitangaza byose bigiye kumugaragaro bikamenyekana ko nta kigenda ariko ibyo ntabwo bajya babimenya aho gusanga barushaho amakana yo gukora nabi ubu buryo abo banyarwanda barengana bafungwa buri munsi bahohoterwa ugasanga ni ya nzira nyine y'abadictators bose ko bagiye babigenza nawe ariyo nzira irimo agendamo ariko iherezo nta rindi ni ukuranduka burundu ahubwo nyine ibi bihamagarira abanyarwanda kandi ni niyo nzira mu by'ukuri abantu bakwiriye kureba igihugu ni icy'abanyarwanda buri munyarwanda yakwiriye kuba atigira ntibindeba agahaguruka akareba aho igihugu cy'ejo kigana kuko niba imitungo yibwa niba ubucamanza bupfa ukaba nta hantu warenganurirwa bigaragariza buri munyarwanda ko buri wese ibi ntabwo bikiri ikibazo cy'abanyapolitiki ni ikibazo cy'umunyarwanda wese aho ava akagera kuko dukeneye igihugu uhohoterwamo ukajya mu rukiko rukakurenganura dukeneye igihugu aho umuyobozi aba accountable ku byo akora ku mitungo ye nk'iyo ugiye kumva ba pasiteri Bizimungu uburyo babazaga barababazaga bakagera no ku nka zingahe bafite aho bazikuye ibyo tuzi ko rwari urwiyerurutso ariko byari bikwiriye ko noneho bijya mu mikorere atari uko bakubwiye ngo baze umuyobozi runaka ko bashaka kumukuraho gusa ariko hakaba accountability biriya by'agakingizo bashyizeho by'umuvunyi bidafite icyo bimaze byo kubeshya abantu hakajyaho inzego mu by'ukuri zifite icyo zikora zirenganura abantu impinduka mu Rwanda nk'uko bavuga bafashe ngo basoma igitabo ngo cy'uburyo bahindura ibintu sinzi mu Rwanda harimo ikibazo gutekereza guhindura ubuyobozi nta cyaha kibirimo kuko buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuyobora bwo kuzana ibitekerezo bye mu gihe abona abari mu buyobozi badakora neza buri muturage wese afite inshingano afite uburenganzira bwo guhaguruka akavuga ati jyewe ndabona ibi bakora atari byo nkeneye impinduka kandi ndi no mu ruhare rwo kugira ngo iyo mpinduka ibeho noneho rero ikiba gisigaye ni iyihe nzira iyo mpinduka icamo turabizi ko inzira zose ari iz'amatora ari iz'ibiganiro mu by'ukuri detirita zikozwa ikiba gisigaye nuko abanyarwanda batekereza izindi nzira bashobora gukoresha ubu rero muri kino kinyejana tugezemo hari uburyo bwo guhirika leta ikavaho nubwo izo nzira za demokarasi zaba zifunze tuvuge izijyanye n'amatora izijyanye n'ibiganiro zifunze ariko hari izindi venues ziriho abantu basigaye bakoresha kandi bidaciye mu ntambara kuko turabizi ko mu by'ukuri leta ikunda gukangisha abanyarwanda izindi zirabizi ko zifunze ariko yarangiza ikajya no mu banyarwanda ikababwira ngo abantu barashaka kugarura intambara barashaka kwica kudusubiza aho twavuye ariko mu bintu bya mbere ahubwo ni uko mu by'ukuri abanyarwanda banihangana hakabaye harabaye intambara kera ukurikije uburyo leta iriho ifata abanyarwanda ariko abanyarwanda bakomeje kwizera ko umunsi ushobora kuzagera leta igahinduka igatangira guha abanyarwanda uburenganzira bwabo hatiriwe habaho intambara ariko uko iminsi igenda yigira imbere bigaragara ko iyo gahunda ntayihari ahubwo uko abanyarwanda bihangana bakavuga ati yenda ejo mu gitondo byahinduka leta yo ntikirushaho gushyokerwa ifatira imitungo y'abantu yambura abantu yumva nta muntu wayikoraho yumva nta wagira icyo ayibaza ibyo rero bituma noneho abanyarwanda batekereza indi nzira bacamo kugira ngo babashe kwigobotora ubutegetsi bubi izo nzira zirahari nyinshi zidaciye mu ntambara abanyarwanda iyo bagomba ibyo leta ikagisha abantu bashaka guteza intambara n'iki noneho niyo umuntu arimo gusoma igitabo cy'uburyo ubutegetsi bwahinduka mu mahoro mu by'ukuri leta y'u Rwanda niba itari krimino sinzi impamvu yagafungiye umuntu icyo kintu kuko n'uburenganzira bwe usesuye ni nayo mpamvu natwe twese duhaguruka tukaza hano ni ukugira ngo abanyarwanda bose barebe uburyo bakwipa kuba utegetsi bubi bakwigaranze ubutegetsi bubi buriho kugira ngo mu by'ukuri noneho buri munyarwanda wese agire ubwisanzure mu gihugu cyo. Urakoze Jean Paul, ndatubaza gukomereza.
Urakoze hari ibintu bimwe uvuze numva nifuza guhighlightinga cyangwa se gusurinya. Icya mbere ni uburyo Kigali itarashobora gusobanukirwa itarashobora gusobanukirwa n'uko hari reka numve duva hari za echoes gatoya. Kigali ntiyashobora gusobanukirwa n'uburyo isi koko isigaye ikorera mu kiganza, kuri telefone, kuri computer, kuri social media. Ibyo bintu ntabwo Kigali ntiyashobora kubyumva. Ikindi cya kabiri, Kigali kubera dictatorship, kubera uburyo yafashe ubutegetsi, kubera uburyo yakoze indoctrination, hari ibintu itarumva nabyo. Ikintu cyo kumva ngo kubera iki ngo kuki abantu batayoboka, nko kumva umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati gye niyopoje kuri RPF, ntabwo ibyo bintu barashobora kubyumva. Nibuka sinzi nagerageje gushaka cyakora ijambo rya Kagame ho yavugaga mu ishyamba, ndumva nge nawe twarabikoze ikiganiro aho yavugaga ati ntimuzabe nk'abariya abantu babajura, ati biri imitungo y'igihugu, ati se muramutse mubikoze, ati mwamutandukaniye hehe n'abandi, abantu biba abantu mwaba murwanira iki? Sinzi, reka numve bishobora kuba atari yingiye, ariko reka twumve ko ariyo iyo audio niba ariyo nagerageje igihe nabishoboraga ntabwo nigeze nyibona. Reka twumve niba iyihari ubwo yabifitanye isano nayo.
For me when I'm watching on television.
Aya ntabwo ariwe, mumbabarire, ntabwo ariwe. ntabwo ariwe. Nahantu yavugaga ati mwebwe abwira abasirikare ati mwaba mutandukanye n'abandi, ndaza kuyibona kuko ndabizi ko nyifite.
Birushaho gukomera kubivuga,
ndabizi
ko ababikoze ari abanyarwanda. Nawe watekereza ukumva uri umunyarwanda,
muraza kumbabarira kuko ntabwo ari iyi
u Rwanda rwacu.
Muraza kumbabarira rwose. Reka dukomeze ikiganiro cyacu, ndaza kwishaka mu kanya gato kandi ndaza kuyibona kuko ndayifite, ndabizi ko twayikozeho ikiganiro. Benani, ndagira ngo ngaruke mbere yuko dusoza kuri iyi ngingo y'ubutabera cyangwa se y'ubucamanza mu Rwanda, ariko yakabaye ari ubutabera. Uyu munsi turimo turavuga kuri ifungwa ry'abantu mu buryo butemewe cyangwa se abantu batabona ubutabera iyo bafashwe nubwo baba bafite ibyaha bakekwaho. Ariko hari itotezwa rikorwa na RIB aho bimaze kugaragara ko rwose ntabwo bashidikanya. Umuntu wese yumvise kuri YouTube ihite imuhamagaza, umuntu wese yumvise yenda yavuze ku bintu binyuranyije n'umurongo wa politike, binyuranyije se na gahunda ya cyangwa se mu murongo nyine FPR itagenderamo, cyangwa nubwo yaba yakoze ikintu gishobora kuba atari kijyana ku rwego rwa crime cyangwa ku byaha mpanabyaha, ariko kitari mu mvugo cyangwa se ibyitemewe mu bitakirwa neza muri leta y'u Rwanda, bituma RIB ako kanya ifata liberty yo kuvuga ati reka uwo muntu tumuhamagare tumuhate ibibazo. Iki kintu cy'imikorere ya RIB nibaza ko nk'abantu bashobora ko barize procedure, barize criminology, barize ubugenzacyaha ndetse na n'uburyo hakora ibintu byitwa criminal procedures, sinzi niba mu by'ukuri leta ko batabizi, ko ndabizi ko bamwe babizi, ariko kugira ngo wemere ukore ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo uje kunezeza umukuru w'igihugu ubu ndavuga nka Madame Ngabire Victoire abantu be barafunze abantu bayoboke bwo kuvuga abantu bese abantu be nabayoboke bishyaka rye barafunzwe akoze reaction y'uburakari kubera ko ababajwe nuko bafunze abantu ndetse cyangwa se bakavuga bati abantu bawe turabafunze kubera ibyo tubagirizaho ibi n'ibi nawe bakamuhamagara namwiyumviye yavuga ati naragiye hari amara amasaha atatu banyicaje nta n'ikintu bambwiye barangije baza bari manganya bavuga bati umuyobozi wacu cyangwa se ati ntago ufite avoka n'ibindi batangira guhindura imvugo icyo bivuze nuko bamaze kumenyera ko ntacyo bibabwiye bahamagara umuntu igihe cyose bashakiye amasaha bashakiye bakamubaza icyo bashaka biriya bintu naje kumva na Madame Victoire avuga ko abimenyereye ndetse wumva ko yabivugaga mu buryo nyine of course busanzwe avuga ati uko tumenyereye gukorana sikuriya ibyo ni ibintu biteye ubwoba Beno niko biyabimaze kwinjira ku buryo nyine bo barashaka kwerekana ko bafite ubwo bubasha igihe cyose bashakiye ku kintu icyo ari cyo cyose bashakiye icyo bashaka kubaza cyose ari ukubaza ngo wambaye ishati isa gute wariye iki wabonanye na kanaka ntabwo nemera ko biriya bintu ari okay ko abanyarwanda bakumva ko urwego rwa RIB kubera ko rw'ubugenzacyaha bushobora kuguhamagara igihe cyose bashake nubwo wagere ukakirwa ko kanya ibyo numvise avuga ati kwakiranwa yombi ngo publicite yakorwa ngo nukwakizwa yombi of course yarabimokaga narabyumvise ariko nubwo ntibikwiriye bibukwiriye no gutekereza ikavuga ko nabwo si no gutekereza nta bitekereza igira nta n'ubuzima nta kintu gikizima yakora ariko ikumvikanisha na kwikumvisha ikimvisha ko biriya bintu byo kuvuga ngo bahamagara umuntu igihe cyo cyose kugeza ubwo n'abantu bahamagajwe nta cyaha birega nabo ubwabo basigaye bavuga bati muduhamagara ariko muhite mutwakira biriya bintu birababaje cyane birababaje kuko niho u Rwanda tugeze niho abanyarwanda tugeze kubera ko nicyo kintu twamenyerejwe ku buryo noneho guhamagaza kugutesha gahunda bakakubwira bati uzaze kwa kabiri ibyo ntabwo ari ikibazo bisigaye nabwo twabyakira tukavuga ati ariko nibura mutwakire tucyagera n'ukuri biriya bigaragaza ko FPR of course ibyo yavuze ibyo ashaka yenda yo ku ruhande rwa nibyo ariko ku rundi ruhande nabwo ikaba izingaruka zabyo zazifatisha amoko yombi nkuko wabivugaga hari ibibazo bikomeye cyane kubijyanye no kudashobora gupredictinga ingaruka z'ibintu nakiriya chapitre bavugaga batasomye ndagaruka rero kuri Bwana Rashid maze nguhe ijambo Rashid yavuze amagambo FPR dashaka ko avuga amagambo je nawe cyangwa se nundi dushobora kumva ko yendi byavuze bitari mu murongo urusange cyangwa se mu buryo dushobora kuba twumva ibintu cyangwa uko abantu bumva ibintu ubu ndashaka kuvuga ko buriya nka ndaza kugenda ku buri nitubona akanya ndashyira hiri audio ariko icyo nshaka kuvuga nuko ibintu Rashid yavuze ni byinshi yaramaze iminsi akora ibiganiro bitandukanye yageze aho avuga kuri iki kintu cyuko abahutu bishwe batibukwa aza no gutanga ikigereranyo aravuga ati niba badashoboye kwibuka n'abahutu bishwe ntabwo bikwiriye ko n'ibindi nako bati bazashobore nabyo babivaneho of course ayo magambo ntabwo ubwabyo ntabwo ari byo kuko Beno ni ibintu abenshi n'abanyapolitiki bakora kwibuka ntabwo ari ibya leta cyakora FPR yabigize ibya leta byo birumvikana ko n'abantu nibyo yari navugaga hari ku FPR yitwara tukageraho nk'abanyarwanda tukamenyera hari kubyakira tukibaza ko ariko bikwiriye kugenda cyangwa nta yindi nzira nziza ishoboka ntabwo kwibuka ari ibya FPR kwibuka ntabwo ari iby'abanyapolitiki kwibuka ni iby'umuntu ku giti cye yes ubutegetsi bufite gahunda ne mu nshingano zayo kuvuga ko yenda kubaka museum yo kugira ngo dusigasire amateka yabaye kugihugu cyacu. Frustration FPR yakoze cyane cyane kubijyanye no kuba itagire konesa yuko hari abahutu bapfuye cyangwa bashobora gufatwa umwanya urete bapfuye muri jenoside ngo bibukwe, bisigaye bishobora gutuma abantu yenda amaranga mutima abarenga nabo bakaba bakwibagirwa yenda bagakora nk'utuntu nka FPR nk'ibyo byo kuvuga bati FPR ivaneho iki n'iki n'iki. Nta burenganzira ifite na FPR ntifite uburenganzira bwo kuvanaho kwibuka, kuko si ibyayo, ntabwo ari ibyayo. Ibyo ni iby'umuntu ku giti cye, kandi mu by'ukuri kuri jyewe ibyo Rashid yavuze nubwo wowe wavuga uti yararengereye nk'uko FPR irimo kuvuga, ariko ntabwo bigera ku rwego kriminelle, ntabwo bigera ku rwego kriminelle. Nongere mbisubiremo, ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga ngo noneho bigiye ku rwego rwo kuvuga ngo ni ugupfobya genocide, kuko nta bubasha afite bwo kuvanaho kwibuka. Ntabwo, nta nubwo byahamagariye abantu ngo bareke kwibuka nkababwire ko batagomba kubyibuka, ahubwo yavugaga ikigereranyo yavuze, ariko abivuga mu buryo bwe. Hanyuma FPR yo kubera ko yaho iyo bavuze ku kintu kijyanye no kwibuka nayo ihita yishinja icyaha kubera ko yabitwaye mu maboko, kandi mu by'ukuri nayo itari bikwiriye. Ndagira ngo nsoreze ku bintu umuntu w'inshuti yavuze tuganira kuri yaciye ibintu bya Bwana Rashid, avuga ati uyu muntu yakoze ikigereranyo yenda nka cya kindi ngereranyo cyo muri Bibiliya, aho umwana abana ko ababyeyi babiri baburanye umwana, mu gihe baburanye umwana noneho umwami ndumva ari Salomo aravuga ati ntabwo ubwo tutazi rero nyina w'uyu mwana ngiye kumugabanyamo kabiri, noneho umwe atwara igice kimwe ndatwara ikindi. Nyina w'umwana yumvise ko agiye kubura umwana aravuga ati oya, aho kugira ngo ibyo bintu bigende gutya ahubwo mwafata uwo nguwo akamujyana akamurera, mwamaza kumenya ko ufite impuhwe ari we nyiri umwana. Ni ikigereranyo cyiza kijyanye n'ibi bintu, ariko ubwo ndashaka gutambikira gatoya nkavuga kuri ibi bintu byo kwibuka. Abanyapolitike, ibintu byo kwibuka ntabwo bigomba kuducumuza cyane, ko ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari bya politiki. Wowe Benon, nawe ugiye gushyiraho indabo ku muntu wawe witabye Imana cyangwa se ukunda wacitse, ntabwo usaba, nta muntu usaba uburenganzira. Ibintu cyakora FPR yabishatse kubifata mu maboko bituma n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu batekereza, n'abanyapolitiki batekereza ko ownership ifitwe na FPR. Ntabwo ari byo. Ndagira ngo mbere yuko ngusubize ijambo, nk'ubu niba koko RIB ivuga iti ngiye gukurikirana Rashid kuko yapfobeje genocide, biravugwa cyane ko Rashid yarokoye abatutsi benshi mu gihe cya genocide. Ntabwo ari ubivuga, ari n'abandi babivuga, nawe yarabivuze. Ibyo ntacyo bivuze yenda kuri FPR, cyo kugira ngo bigaragare ko yenda atari urwango afitiye abatutsi, kuko jyewe mu byo yavuze numvaga ko avuga ati ni frustration ko hari abahutu yenda batibukwa, akabivuga mu buryo bwe, FPR nayo ikabyumva ukundi, hanyuma ingaruka zabyo zikaba ari icyaha cyo kuvuga ko yapfobeje. Izi mvugo za radicalisme FPR ivuga ko idashobora kwemera, ndagira ngo ufate n'ikigereranyo ku bantu nka Tom Ndahiro, Marie Immaculée Ingabire. Bari abantu bashyira uburozi muri media, muri social media, bakavuga bisanzuye, free speech barayifite kubera ko bakingiwe ikibaba na FPR. Niki gituma RIB ndetse na leta ya FPR itekereza ko cyangwa itabona ko ubwo burenganzira uriya muntu afata wo kwikoma abantu bamwe akabagira akabademoniza, narabyumvise Ingabire bivuga ati atukana mu buryo budasanzwe, kandi bikemerwa uwo muntu agafatwa muri FPR nk'intwari, niki gitekereza gituma batabona ko abantu ndetse benshi sinarashidi gusa n'abandi bazaza bakavuga nk'ibyo mu gihe basanga ubutabera cyangwa se justice mu Rwanda iri selective batoranya bakavuga bati iyi mvugo ya kanaka turayihana ariko ya Tom Ndahiro ntayo duhana ya Marie Immaculée ntayo duhana wakwibaza impamvu batabona ingaruka zabyo kuko ibi biziyongera kenshi nabivuze ni yewe sinabivuga muri ayo magambo ariko ntabwo mbona ko bizigera ku rwego criminel ntabwo nshyigikiye yuko amateka yacu tuyibagirwa amateka agomba kwandikwa duharanira yuko kwibuka abahutu bapfuye bibaho duharanira yuko twibuka abantu baguye za nyacyonga abantu baguye mu ntambara ziri aba victim innocent victims bari innocent baguye mu ntambara abaguye muri za Kanama baguye muri za igikongoro za kiba baguye tingitingi baguye muri za Mugunga n'ahandi hagomba kuba memoire y'abantu bose amateka yacu akandi uko ameze ntabwo ari byo ko twayavanaho ngo tugende tuvuga ati yenda byaba byiza turamutse dutangiye bushyashya iyo ni imvugo ya Kagame na FPR kandi yo kuvuga ngo u Rwanda rwatangiye muri 1994 iyi ngingo nayitinzeho kubera ko mbizi ko ubu mu minsi iri imbere leta y'u Rwanda cyangwa se RIB n'ubutabera cyangwa se n'ubucamanza buzatangira gukora ibintu bijyanye na niyo n'imanza bishingiye byo kubyo bita ngo ni imanza z'ingenga bitezo no gupfobya ariko nabo badashaka kuzidefinisa ahubwo kubera yuko bashaka kwikiza bamwe ariko bakimika izindi mvugo nkizo ngizo kubera ko yenda zibavantage ibi bintu ni ibintu biri dangereux ku rwego rwa societe nyarwanda nkuko nabivuze hari ibintu bimwe tutagomba kujya dukora dukopiya kuri FPR kuko ntabwo ari urugero rwiza tugomba kumenya icyo ubumuntu kuba umuntu icyo bisobanuye valeur y'umuntu kwibuka birakwiriye nubwo FPR yabigize politique ntabwo dukwiriye kubyamagana ahubwo tugomba gushimangira ko bikwiriye kubaho kugira amateka yacu yandike nk'uko ameze ndetse n'abandi bapfuye bishwe na FPR bibukwe mu buryo bukwiriye bahabwe aho gaciro kabo nk'umuntu kuko abantu baguye muri ziriya ntambara ari innocent victims ni benshi cyane genocide yakorewe abatutsi yibukwa ku rwego rw'isi yibukwa na za UN yibukwa n'abafaransa bari bashyigikiye Habyarimana yibukwa n'ababirigi bari bashyigikiye ingoma ya Habyarimana bibukwa no ku rwego bizakomeza yibukwe kuko amateka niko yanditse duharanire ko amateka y'u Rwanda yandikwa neza yandika ukwari aho kugira ngo yenda natwe tuyagabanye ubu valeur noza tuyigabanye ngo ndashaka kuvuga tuyakureho cyangwa se facts tuzivaneho ariko kuri FPR ahoho n'urugero rubi twabadufatiyeho kubera kwidakora iki cyangwa ikagikora nabi niturwanye icyo kintu cyo kugira ngo FPR igene amateka yacu tunasabe ko yandikwa uko akwiye ariko ntidushake ko ariyo dufatiraho urugero kuko ntitunemere ko hazabaho ubutegetsi ari ubwa nyuma ya FPR ari ubwa buzaza nyuma y'imyaka 50 buzagutegeka bukubwire ngo dore uko wibuka ntukwiriye kwibuka cyangwa se ukwiriye kwibuka ibyo byose na makosa yaje noneho abantu yenda bagatekereza ko kubera ko FPR bikora bwabikora neza ariko nabo bakoresheje tactique yenda nyiza ibyo bintu byo byo bikwiriye kuvaho ariko noneho freedom of speech y'u Rwanda c'est vrai que wavuga uti ntabwo iguha uburenganzira bwo kuvuga ibyo wishakiye ariko noneho umuntu nka Rashid afite ubuhe bubasha bwo kugumura abantu yakoze iki gishobora gutuma uvuga ati agiye kugumura abantu akakanya noneho ngo yazanya amacakubiri abantu yateye amacakubiri ni bande mu bumvise ibyo yavuze ni bande bakubwiye ko noneho baryanye kubera ibyo Rashid yakoze aho niho hajya hanshura kuri leta y'u Rwanda Benon ngiye gusubiza ijambo ibi bintu jewe ku bwanje mbona ntabwo nzi ko bifite igaruro kuri FPR ni nayo mpamvu giye nibanze kuri twebwe kuko nyuma ya FPR societe yacu nk'abanyarwanda ni twe tugomba kubaka community yacu nk'abanyarwanda ibi bintu birababaje bikaba noneho bimaze kuba nahereye ku byo ibya byaribu yo kumva ko abantu bose bazajya bakora nkaribu ikavuga ati buracye mu gitondo ahamagara kanaka mubaze ibyo shaka mushyire icyashaka icyo ari cyo cyose kugeza ubwo twese dusa nkaho tumaze kubimenyera benone ufite observations ya kuri iki kintu ingingo tarayiva kuri iyi butabera n'ubwo twayitinzeho kandi byari bikwiriye reka ngusubize ijambo
Urakoze Jean Paul ibibazo by'iwacu rero buriya ibirebye n'ibirebye usanga bishingiye ku ku myumvire mu by'ukuri ya Kagame ideology afite fantasy yo kuba yo kwigira marayika mu maso y'abantu akibwira ko ashobora kontrolinga uko abantu batekereza n'ibyo bavuga akumva ko abantu bose bamuvuga neza yewe tutaranajya no kuri nka bantu b'abanyarwanda bavuga bati twapfushije abantu bacu b'abahutu ariko nta ruvugiro dufite uretse nabo n'uyu munsi umuntu wagize gutya umugore bakamwicira umugabo Kagame yumva rwose afite uburenganzira yumva umugore umupfakazi yakavuye yakaza akavuga ati nta leta nziza ndabona nk'iyi na nyuma yo kwica umugabo we iyo kandi we sinzi ko yabishobora ko ugiye ukafata cyomoro ukamwica cyangwa umugore we sinzi ko yabishobora kuza ngo avuge kuri umuntu mwiza uri umunyamahoro ari we muntu wa mbere yabonye wamukijije sinzi ko ibyo ntiyabishobora ariko sinzi ahantu akura ibitekerezo by'uko abandi banyarwanda bo bashobora kuza bakamushimagiza nubwo yaba amaze kubagirira nabi kubahekura buriya iyo fantasy yo kumva ko nta muntu wavuga ibibi yakoze n'iki byose niyo yatumye n'ikibazo cy'abanyarwanda cya jenoside yakorewe abatutsi noneho impfu ibyaha byakozwe mu ntambara byahitanye abahumuko yose ntabwo twavuga n'abahutu gusa n'abatwa barapfuye yananiwe kubifata mu buryo byagombye kubifatwamo ngo aho uburenganzira bw'abanyarwanda kuvuga ibyababayeho leta itabahagaze hejuru itababwiye umurongo bagendeho bavuga ibyabaye kuko mu kuvuga amateka y'umuntu nk'uko babivugaga leta ikwiriye kubikuramo akarenge kayo ikareka umuntu akavuga amateka kuko ibyabaye ku muntu byabaye leta ya FPR itariho ntabwo yari leta yari inyeshyamba ibyabaye ku muntu ni amateka ku giti cye akwiye kuba afite uburenganzira bwo kuvuga ntawe umuhaye umurongo wo kugenderaho ariko tuzi ko hariya uretse no kuvuga ngo abantu bashaka kuvuga ibyababayeho nk'abahutu bapfuye muri jenoside tuzi ko n'abatutsi noneho nabo bahabwa umurongo w'ukuntu bavuga ibintu byabo kugira ngo ujye mu murongo mu by'ukuri FPR ishaka bashinagiza abo bereka ko aribo babakije ariko iyo uza n'ubuhamya nubwo waba uri umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi ariko ukabuzana mu buryo bw'amateka yawe ntacyo ntago leta ibishaka ishaka ko iguha uraza ukavuga ubuhamya bwawe noneho bakakubwira ibyo ukuramo n'ibyo wongeramo n'ibyo n'uko babishaka ibyo ni ibibazo bikomeye cyane iyo ugiye ukareba tuvuge nk'i Bugande hari amajwi menshi avayo avuga ko mu ntambara aho zagiye zibera za Ruwero n'ahandi hose abantu bagiye bapfa icyo gihe inyeshyamba za Museveni zavugaga ko ari leta barwanyaga yazaga ikica abaturage ariko ubu hagenda havayo amajwi y'abantu bavuga ngo ahubwo bakabwira Museveni ati Museveni wazaga akabica noneho akabeshyera leta ibyo bintu Museveni arabyumva nta muntu arafata ngo avuge ngo uyu muntu yavuze ko arigiye wicaga abantu kandi leta narwanyaga ariyo yabicaga icya mbere azi ko hari uburenganzira bw'umuntu wapfushije kugira ngo avuge uko ibintu yabibonye yewe nubwo yaba yibeshye kuko nk'umuturage kuba areba abantu baje kwica bambaye uniform biragoye gutandukanya aba leta n'abatari aba leta cyane ko mu ntambara abantu benshi n'igihe bavanga umwe akambara uniform yabarwanya Museveni ya understanding ko nibura umuturage afite uburenganzira bwo kuvuga frustration zize ibibazo yahuye nabyo akaba barafite ibyo bintu akabyumva abirwa babivuga nta muntu turumva bafunzwe azira icyo kintu icyo kibazo rero nicyo kiri mu Rwanda cyo kumva ko bagomba controlling ibyo umuntu avuga ibyo atekereza ibyamubayeho niba ninjoruje urungi bakarumena bakakwiba ukaba wabonye abantu bambaye uniform ya polisi cyangwa tuvuge kandi n'abajura bambaye polisi bibye uniform ya polisi bakaza kwiba ariko we ntabwo ufite ubwo bushobozi bwo kumenya niba ari abajura bibye uniform cyangwa se niba ari polisi wowe icyo uvuga nuko ari abapolisi baje mu rugo wawe kukwiba baje bambaye uniform ibindi byo kuvuga yuko ari abajura wenda bibye uniform ya polisi ibyo byakorwa n'iperereza rindi ariko ntabwo ari iby'umuturage so umuturage ntabwo yakagombye kuba azira ibitekerezo bye cyane cyane iyo atavuze ngo hagire ufata umuhoro ajye gutema undi ibyo ntabwo yakaba yabizira ariko icya mbere buriya leta y'u Rwanda ifite ibintu ivuga hari gahunda yashyizeho ngo zandi umunyarwanda ngo ibyo byose bigamije kugira ngo bazane ubumwe mu banyarwanda ariko umuntu urebye neza ahita abona ko leta itari serious mu byikora ntabwo iri serious mu gushaka kurangiza ikibazo cy'amoko ahubwo igishyiraho cyane ku buryo abanyarwanda gushyira hamwe bakarenga ikibazo cy'amoko aricyo kintu kihangayikishije itanifuza yifuza ko abantu bagoma muri icyo kibazo cy'amoko biranababaje kuba hari abanyapolitiki yewe nabo muri opposition bagwa muri uwo mutego ugasanga umunyapolitiki aje intego ye mu by'ukuri isa nkaho aje kurengera ubwoko runaka akaza avuga ko aje kuvugira abatutsi cyangwa se aje kuvugira abahutu ati twe twararenganye ubwoko bwacu nje kugira ngo mbuvugire mburenganure ayo ni amakosa nta muntu wa opposition wakagombye kubagwamo kuko ubikiriho nuko abanyarwanda muri rusange bakwiye kuba basubirana uburenganzira bwabo nk'iyo urebye Jean Paul Gahera byonyine twigeze twumva mu minsi yashize hari nk'ibi bintu byo gufasha abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi tuzi ko hari abana basigaye iheruheru twumvisha ubuhamya bushize umwana wagiye agasigara nta mubyeyi n'umwe asigaje ababyeyi bose barapfuye yewe atanazi n'ahakomoka abamutoraguye bagezaho ubushobozi bwabo bwo kumurera yenda bugabanuka akeneye kwiga baramufata bamujyana muri farijeni muri hiri agezeyo abamutoraguye barabyemeza ko bamutoraguye nta mubyeyi n'umwe akomoka bose barashize ikibazo cyakurikiyeho ni kimwe ni ukumubaza ngo ni iki cyemezo cyatwereka ko uwo mututsi izo ni intege nkeya mu by'ukuri iriya leta ifite zikomeye ziremereye niba ushaka guca ikibazo cy'amoko umuntu akaba ari imfubyi kandi cyamugize imfubyi ababyeyi be barapfuye muri mu gihe jenoside yabaga ni ukubera iki noneho azakubwi umubona ko ari imfubyi adafite umurera hanyuma noneho we ukavuga ngo ni iki kitwemeza ko uri umututsi ibyo rero bigaragaza ko ya ngengabitekerezo ahubwo ikirimo harimo gucamo abantu bice leta yari kumenya uburyo ifata abantu bose bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi babuze ababyeyi babo cyangwa se bapfushije abana babo mu ntambara bose bakitabwaho bose n'abanyarwanda bakabaho uburyo bwo kubitaho ariko icyo ngicyo ntabwo ari ikintu yitayeho ahubwo ukabona ko porogaramu zizayo nyinshi ari izituma abanyarwanda bangana tuvuge nk'uwo mwana niba akomoka mu bahutu cyangwa se atanabizi ariko hari ukuvuga ngo uruhande rumwe ruravuga ngo twebwe ntitwitaweho aba nibo bitaweho kuri tunabizi kari ukubeshya nabacitse kwicumu ntacyo bamariwe ntacyo bafashwa ariko leta igashaka kugenga ishema ku kantu ko kubatandukanya ibahonda nisha imitwe ubwo rwangano rukomeze ruriho bavugaga ba Tom Ndahiro uvuga ba Ingabire Marie Makire ba Irande Mukagasana baza bakavuga ngo abantu bonse urwangano urwango rwa bonse urwango rw'abatutsi mashereka yabanye izo ni imvugo mbi zikurura amacakubiri zikurura urwangano mu buryo bukomeye abanyarwanda bakwiye gutahura ko iyi leta ntagire muri business yo kugira ngo abanyarwanda bumvikane amoko yose ahure ahubwo bafiti bakoresha ikintu cya divide and rule iyo usanga washaka kurwanya ingengabitekerezo ya genocide umuntu wa mbere wakabaye yifungiye cyangwa se gupfobya genocide umuntu wa mbere wakabaye yifungiye Pierre Damien Habumuremyi ijambo yavuze ejo bundi ryo kuvuga ngo abacika cumu nibo noneho bapfobya genocide yakabaye uyu munsi ari muri gereza asobanura uburyo yakomerekeje imitima y'abacika cumu kuko ntabwo yigeze aba selective ngo avuge izina ry'umuntu ngo avuge ngo umucika cumu witwa runaka yavuze iki so yahunga yatesheje agaciro genocide yapfobeje genocide yakorewe abatutsi ntazina yavuze ahubwo yavuze ngo abacika cumu ubu nibo bapfobya genocide iyo ujya kumva yo kumva abantu nka Bayrand Mukagasana baza akavuga ngo ntimukadutoneke ngo ntimu none si yuje noneho ukavuga ngo abacika cumu bapfobya genocide yabakorewe kubatoneka birenze ibyo ngibyo ni ibi uyu munsi twakabaye tumubona muri gereza asobanura kuri iryo jambo yisobanura avuga uburyo noneho ashinja abakorewe genocide kuba aribo bayipfobye ariko ntago leta ibyo ngibyo biriho apfa kuba yavuze ibyo bifuza ahasigaye nubwo abacika cumu nubwo yagenda akabita ibyo ashatse nubwo yanarica ibyo n'uburenganzira bwe ntabwo iyi leta ntagira siriyasi mu kurwanya genocide yakorewe abatutsi ntagira siriyasi mu kurwanya abayipfobya ahubwo ikireba ni igituma iguma ku butegetsi ariko yuko irabishaka mu nzira mbi kuko inzira icishamo ni izituma ahubwo buri munyarwanda wese ayanga ayihagurukira akayirwanya kubera ko ari abo bacika cumu bakoreye genocide y'abatutsi ushatse wese araza afite ibyo ashatse nk'uko Damien twabibonye leta ntigire icyo ikora apfa kuba ashyigikiye leta ari abahutu ushatse kuza akabatu kuko yishakiye araza akabivuga nk'abo bato mu Ndahiro uko babigenza apfa kuba ashyigikiye leta buri munyarwanda wese ahita abibona yuko leta iriho nta ruhande rw'umunyarwanda ishyigikiye nta nyungu z'umunyarwanda iriho iri kuri survival yayo gusa uburyo yaguma ku butegetsi ibisigaye ntago bireba iyo ni impamvu ishishikariza buri munyarwanda kuva mu bwoko bwose yabaturukamo kugira ngo aze arebe ko impinduka yabaho umunyapolitiki we uhaguruka avuga ko agiye kurengera inyungu z'umututsi cyangwa se ko agiye kurengera inyungu z'umuhutu cyangwa se inyungu z'umutwa uwo munyapolitiki iki gihe turimo ntabwo rwose ari icye nta nubwo ashobora gutsinda urwo rugamba yaba yinjiyemo ubu umunyapolitiki ukwiye kubaho ni umunyapolitiki ufite ibitekerezo bizima byumva ko u Rwanda ari urw'abanyarwanda bose umunyarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga ibyamubayeho uko yabibonye uko byamukorewe azabashe kontrolinga kandi atari no mu nyungu z'ubwoko runaka cyangwa se z'ubutegetsi naho ibyo u Rwanda rurimo kurwanda byo rufunga abantu rubabuza kuvuga rukora iki ahubwo rurakomeza rwongera umuvuduko mu mpinduka kuko urabona barafunga umwe hakavuka batanu bagafunga batanu hakavuka icumi kandi turabona ko iyo nzira ari iza gukomeza iyo trend ni iza gukomeza kugeza igihe ubutegetsi buhirimiye urakoze Jean Paul
urakoze Benon hari ibintu byinshi nuko FPR nyine yendayo itiga cyangwa ngo yumve ubundi byinshi mu byo tuvugira ahangaha byakayifashije yaba arishaka koko kugira ibyihindura ari icyo kintu cyo kubona ko aribo bapfobya kuruta abandi cyangwa se ko nta n'ikintu bibamariye wavuga guti bakwiriye kureba abateza umwiryane mu banyarwanda ni bande niba Ndahiro Tom adateza umwiryane mu Banyarwanda. Niba Marie Machira adateza umwiryane mu Banyarwanda. Ni ukuvuga ngo nta muntu wundi wari ukwiriye kuzabazwa icyo cyaha na rimwe. Nta muntu wundi wari ukwiye kubazwa icyo cyaha. Beka mu kubera yenda inyungu z'igihe ibi tuzanakomeza no kubigarukaho ubutaha ndagira ngaruke kuri kiriya kintu kibugande. Kiriya kintu kibugande uburyo nabivuze ndavikigarukaho gutyo mvuga ni kiriya kintu kibugende ko nakivuzeho ngitangira uburyo Jeje Odongo yagiye kubonana na Biruta yavayo ibinyamakuru mu Rwanda bitangira kwandika bivuga ngo Uganda ngo twaraburashe batangije intambara nje baratsindwa batangira kwikoma mu 7 ngewe ndabizi ko icyo nta kindi binyereka uretse yuko nyine hari ibibazo by'umubano hagati y'ibihugu byombi ariko deba efo umu general Jeje Odongo ni waruyoboye yari UPDF commander yari umukuru wa UPDF mbere nyuma nako mbere yuko mu gihe intambara y'Uganda yabaga hari chief of staff ari brigade ya Kazini ariko Odongo niwe wari amekomanda ni warukuri ingabo zose z'Uganda ari amateka arayazi ariko yagiye kubona na Biruta mu gihe bari bari hariya nk'abaministre baje bo muri Afrika baje bari muri African Union babonana n'abandi bagenzi babo bashinzwe ubanye n'amahanga muri European Union ariko tekereza kugira ngo aveyo wabonye uburyo Ubugande bakore muri diplomasi bazi kumenya ibyo bavuga n'igihe babivugira u Rwanda rukiha itangazamakuru rya leta rigatangira kuvuga ngo twarashe abagande twarabatsinze ibintu ubundi uramutse ufite amateka nk'aya FPR na NRM cyangwa se NRM uyu munsi wakwifuza ko ibyo bintu wabyibagirwa utazagiye gukomeza kubigaragaza kuko bari abantu barasangiye bari abantu baraye rwantambi hamwe warangiza ukavuga amagambo nkariye nasanze birenze ubumayibobo ntabwo nzi ukuntu nshobora kubivuga ariko nzi neza nashidikanya ko iyo hatabaho NRM iyo hatabaho Ubugande nta Kagame uburiho nta FPR biriho ariko ibyo ngo niyo shimwe batanze ibyo bintu byanyishe ko n'ukuntu yavuyeyo bagahita batangira kwiha media. Beno ni komantere zawe tunyaruka dusoza ikiganiro cyacu.
Japo yani ibintu biteye isoni ni ibintu biteye isoni mu by'ukuri ubutegetsi bwakabaye bushingiye gusa ku bintu by'iterambere uburyo bwakwiyubaka ariko bumva ibintu bibashishikaje twararwanye twararashe twa ubu nibyo kuvuga ngo u Rwanda rwatsinze Uganda kisangani nayo ni indi fantasy ni propaganda batewe ikiriho nuko Uganda yo abantu bayo bapfiriye mu mahanga igira accountability ikagomba kubwira abaturage bayo cyangwa se n'umuturage wapfushije akaza kumugaragara ati umwana wanjye yapfuye niyo mpamvu umibare ya Uganda yamenyekanye bivugande bakamenyekana bapfuye noneho bigasakuza no mu binyamakuru ababyeyi bagataka ariko hasigaye abana b'u Rwanda benshi iyo ntambara nta muntu ukwiye kuba boostinga afite icyo ayivugaho ni intambara icya mbere itari ifite akamaro itari ifite icyiteye yaturutse mu bujiji bakaba bari very shameful yo kuba niyo ntambara yarabaye ikagwamo abanyarwanda ikagwamo n'abanyayuganda ni ukuvuga bo tuzi ko iyo ntambara kuba yarabaye nta accountability hari yuko hari umunyarwanda n'umwe wayiguyemo ariko turabizi ko abanyarwanda baguyemo haguyemo abanyarwanda benshi nta mubyeyi wigeze abimenya ko umwana we yaguye muri iyo ntambara akababaro kuba uwo mwana yarapfuye kari hejuru y'umunyarwanda mubyeyi ahari wapfusha umwana we wakamumenye mu myaka y'ubukuru niwe wikoreye uwo mutwara ahari atanashobora no kuza ngavwe umwana wange yarapfuye uwo ni uzugahagararaho ibinyamakuru bigahagararaho abavuga ubusa bahagararaho bagatangira kuvuga ngo Uganda twarayitsinze Kisangani bavugira ku maraso y'abana b'abanyarwanda yahamenetse mu ntambara idafite akamaro na kamwe ibintu rero u Rwanda rushinje yaruvuga hari igihe urebuka cyane n'abasazi ukumva ibyo bavuga bikagushobera ukumva inyungu bifitiye umunyarwanda ukayibura ugasanga ni ukuvuga ubusa gusa umuntu wese ufite ubwenge yakabaye opposing ariko abantu ntabwo bakwiye kuba bafata nk'ibintu by'imikino propaganda nk'iz'amafuti mbi turabizi ko na mbere na leta zabanje hari zo zagiraga aho babyinaga bavuga ngo inyenzi twazimaze twazirashe zashize ariko propaganda nk'iyi yo kwirata ibintu by'ubwicanyi n'iki byose tuzi ko aho igenda iganisha ku bintu bibi biri disastrous bisenya igihugu biganisha igihugu mu bwicanyi bukomeye kuko iyo uhora uvuga ngo twarwanye n'Uganda turabutse niwe muturanye ufite wakabaye uvuga ahubwo muba imibano myiza uburyo muteganya kubana neza ibyiza mugeraho byo kwirata ngo twarabishe nyamara abanye bapfuye waranabahishiriye ababuza abana babo batemerewe no gutaka iyo ni feria kandi Jean Paul igihe abanyarwanda bazabonera uburenganzira bwo kuvuga buri munyarwanda akavuga ibyamubayeho hari abana b'abantu bakomeje kugwa mu ntambara hirya no hino Kagame abashoramo ngo bagiye kurwana n'imitwe itandukanye n'iki byose ababyeyi bavuze abana babo bagatangira kuvuga isizumirwa abantu bazumirwa abantu bari ku bikomere bikomeye abantu bapfushe abantu babo haba mu ntambara izo za Congo haba mu ntambara ari za Mozambique iza hehe za Central Africa Kagame agenda ashoramo abantu ibikomere ni byinshi umunsi byaturitse rwose ubutegetsi bwe bwitegura ingaruka zabyo aho bizaganisha n'icyo Jean Paul nabivugaho nuko ari ibintu bigayitse bidafite akamaro ariko bishyira kaga mu Rwanda haba mu karere ndetse no ku isi yose biduha isura mbi nk'abanyarwanda ni ibintu bidakwiriye umuntu wese adakwiye no kuba ategana amatwi biramwaje birasebya n'igihugu cyacu urakoze Jean Paul
urakoze ikintu cy'ingenzi cyane kuko ari wowe ari nanjye biriya bintu turabizi neza uko abantu bagiye baza kujya n'abadamu bagiye gukurikirana imishahara y'abagabo babo bagiye bajya kubizira ahubwo ari bo ikintu cy'ingenzi cyane kuba udashobora koko kuba udashobora kumenya accountability umubare w'abantu kuba udashobora kumenya umubare w'abasirikare bapfuye kuko hariya no kurira no gukurikira iyo cya gisirikare nabwo ubwabyo ntibyemewe ariko ibyo ntabwo abaturage b'u Rwanda ntiwe byo ntacyo kubera bya ninavugaga by'akamenyero nyine abanyamakuru barandika kuko ntibafite access ubuganduretse no kuvuga ngo barababwira bakareporting bakadeclaringa urupfu rw'umuntu si nibyo gusa ahubwo nitangaza amakuru irandika ndagira ngo ukore commentaire ngufi kuri iriya nzu ya Ivan Cyomoro Kagame muri Los Angeles Benin ndabizi ko warayumvise narayikurikiye narayikoze ikiganiro nabanje kwibaza ko yenda hari ari propagande nkora ubushakashatsi bwibanze mbere ko nkora inkuru nsanga babyanditse bari legitimate ariko nyuma yaho inkuru bakimomo imbuga nkoranyambaga harimo n'ibindi tangazamakuru rimenyerewe nka za Yahoo Google n'ibindi nagira ngo umaze kubibona ushobora kuba ripfuye imisatsi kimwe n'abandi benshi kuko turabizi ko Kagame asanzwe yiba mu buryo butandukanye akagura za stock n'ibindi amazu hirya no hino ariko kubikora mu buryo buri obvious nka buriya ntabwo nanjye ngiye narigeze mbibona uribaza ko impamvu yatuma uyu munsi babikora ku mugaragaro byaba bishingiye kuki nubwo abivuzeho bwana Benon uribaza ko impamvu yatumye bashirika isoni ari iki
urakoze ni bisanzwe ni byo basanzwe bakora batangiye kwiba guhera kera ahubwo ikiriho ni ya digital world iriho world of information tugezeho yuko ikintu cyose aho cyaba kibereye ahana hari hose ntago bigoye kukimenya no kukibona Kagame ni umuntu warwanye n'isura ye cyane agashaka kugaragaza icyo atari tegetse ubwo agashaka kubuha isura butari abantu bicwa akaza akabribing akica umugabo akaza akabribing umugore ativuga ko rwose vayo tuguhe n'akazi akaza ubwo bigasibangana bigatera urujijo mu bantu bakavuga bati rwose ubanza atari byo batanamwishe wakwemera koko wayoba kuri umugore bikarangira gutyo ariko wakwanga noneho nawe bakakuza nawe bakakwica nk'uko cyangwa bakakumerera nabi nk'uko tubibona mu miryango yihagaze ikanga kuyoboka ngo igambanire ababo bishwe iyi mitungo rero ubu ngubu aho tugeze nyine nuko bitagishobora ntago bigishoboka kuyihisha tubona ko no mu bindi bihugu ahantu abategetsi ejo bundi twabonaga hari amaripoti agaragaza bahuru Kenyatta amafaranga bafite hanze n'ibiki byose ntabwo ubu bigishoboka ko umuntu akora ibintu mu ibanga agura imitungo akora ibiki bigahishirwa niyo mpamvu Kagame mu by'ukuri yakabaye amenya aho isi igeze akarekura akareka gushaka kumera nka no kurenza ahubwo aba dictators babayeho yibwira ko ashobora kubikora akagenda noticed bitamenyekanye ubu ntago bishoboka n'ibindi byinshi bizakomeza kugenda bivayo bizakomeza kugenda bimenyekana yewe n'ibyo yakoze kera imitungo yose izagenda ivayo ku buryo ntekereza ko aho ubutegetsi bwe buzajya kurangirira nta kintu na kimwe yajyanye cyangwa yaguze mu mahanga cyangwa se n'ibyo mu Rwanda na hehe kizaba kitari ku mugaragaro kizaba kitazwi ibyo rero bizanafasha n'abanyarwanda kugira ngo bisubize imitungo yabo yagiye ijyanwa muri ubwo buryo bw'amaherere nibyo hari inyota yo kuba agomba gushakisha imitungo hirya no hino kugira ngo wenda avuga ati mu gihe mu Rwanda bizaba bihindutse mu miryango yanjye nanjye ubwanjye ndatwabona aho twugama kuko nk'ubu urareba ntabwo nubwo bagaragaza neza uwayiguze uwo ari we ari muri urwo rujijo ntabwo baba babyanditse ariko biba biri ku mugaragaro ni ukuvuga ngo iyo nzu ubu noneho iri muri radari z'abanyarwanda abanyarwanda barayizi aho iherereye bazi ubwo ni ukuyikurikirana ibyo ni ibintu biba bizakomeza kubaho ubu turi mu gihe cy'iterambere abantu babona amakuru mu buryo bworoshye ibi yabikoze guhera kera ariko kubera uburyo amakuru yari limited abantu access ku makuru ari nkeya ntabwo byamenyekanaga ariko ubu biraza kumenyekana byose bijye on record ku buryo igihe abanyarwanda bazaba bafite ubushobozi bwo kwisubiza ibyabo bitazagorana urakoze Jean Paul
nongere ngushimire bwana Benon Ngombwa mbere yuko nsoze ikiganiro n'abasezeranye ko ari ndi filime irimo itegurwa mu Burayi ariko iri mu rurimi rw'Igifaransa ntabwo ndi bubitindeho ndagira gusa ngo nk'uko nabasezeraniye mwumve gato kuri interview yaciye kuri channel y'Igifaransa TV 5 cyangwa Le Monde aho bavugaga ko iyi filme igiye kuzamura kiriya kibazo cy'impfu zo muri Congo ariko urumva nyine uvugwa nta wundi ni Kagame ni filme bise Empire du Silence reka twumve inshamake yayo
Dans l'actualité en Afrique également, un film aux révélations explosives, L'Empire du silence, raconte les massacres et l'impunité en République démocratique du Congo, une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts depuis 25 ans. Le réalisateur Thierry Michel est avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez consacré de nombreux documentaires au Congo. Celui-ci semble particulier, il va sans doute provoquer un séisme diplomatique et politique dans les jours, dans les semaines qui viennent. On regarde la bande-annonce.
Le peuple congolais est massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de la communauté internationale.
Des milliers sont morts. Donc ce sont de vérités que certains ont tenté d'étouffer.
There's a very serious group of crime that I think.
Thierry Michel, pourquoi l'Empire du silence?
Non, parce que ces vérités sont étouffées, parce que il y a une puissance internationale et parce que l'histoire n'a pas été vraiment écrite. Je pense avoir essayé avec ce film de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire extrêmement tumultueuse.
Quelles vérités sont étouffées ?
Ben, les vérités sur les massacres. Vous savez, les Nations Unies ont fait un rapport extraordinaire, qui est le fameux rapport Mapping dont parle régulièrement le docteur Mukwege. Docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, les Nations Unies ont fait un rapport qui liste sur 10 ans 617 crimes qu'on peut classer crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide. Mais ce rapport n'a pas eu de suite. Et l'autre chose, c'est que ce rapport était accompagné d'une base de données qui listait les présumés criminels responsables de ces crimes. Cette liste est aujourd'hui toujours non officielle, toujours tabou, toujours oublié dans un tiroir des Nations Unies.
Alors ce qui frappe Thierry Michel dans votre film, c'est que les groupes rebelles se sont livrés à des massacres, mais aussi les armées régulières, les forces gouvernementales, à la fois du Rwanda, pays présidé par Paul Kagame, mais aussi par les présidents de la République démocratique du Congo.
Oui, de l'Ouganda aussi. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné pour ces faits et est tenu aujourd'hui à devoir dédommager le Congo des crimes commis au Congo lors des affrontements qui se sont produits à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises pour s'approprier des richesses diamantifères. Mais tout ça, aujourd'hui, doit évidemment être dit, être connu et permettre un travail judiciaire et un travail mise en place d'une justice pour que ces cycles infernaux de violence répétitifs depuis ce cirque incroyable, ce carrousel de violence depuis 25 ans se termine.
Alors justement, il y a le film qui est un plaidoyer pour la fin de l'impunité, mais il y a aussi la volonté d'intenter des actions en justice. Sur quoi allez-vous vous baser? Vous avez parlé du rapport Mapping, d'ailleurs, qui a fuité dans le journal Le Monde, hein.
À l'époque, c'est Le Monde qui avait révélé d'ailleurs ce rapport que beaucoup voulaient mettre sous le boisseau. Mais de toute façon, depuis, il n'a pas eu vraiment de beaucoup d'écho, sauf que le docteur, lors de la...
bakunzi ba radio iteme bakunzi b'ikiganiro y'umunsi turimo turasoza ikiganiro cyacu iyi filme cyangwa se aka review icyo barabavuga kuri filme ngaciyemo kugira ngo usango mumbabwire ibikubiyemo n'intambara zo muri Congo, ubwicanyi bwo muri Congo baragaragazamo Mukwege wabonye na Prix Nobel kubera ubutabazi, ibikorwa by'ubutabazi yagaragaje muri ubu bwicanyi n'ihohoterwa ryakorewe umwari n'umutegarugori muri Congo. Si ibyo gusa, bakagaragaza uruhare rw'u Rwanda na Kagame by'umwihariko muri buriya bwicanyi. Gusa kana numvise gatangaje nuko numvise gitangaje muri iyi filme nuko Congo yanze banze ko bari reviewinga iriya filme muri Congo kugira bajye kwerekana nka biriya babanza kwerekana filme izasohoka, bavuga ko batabonye autorisation na visa. Ubwo rero urumva ko ni politique iba yabaye politique. Kuri iyi nkuru niho dushoreye ikiganiro cyacu ariko ndaha mugenzi wanjye ijambo rya nyuma bwana Benone ijambo rya burisoza iki kiganiro.
Urakoze Jean Paul ndagushimiye ijambo umuntu yasorezaho uyu munsi nuko ibibera mu Rwanda nta muntu n'umwe bitabangamira ni ibintu bibangamira buri munyarwanda yewe no kugenda ukagera no kuri Kagame n'umuryango we nta nyungu bizabagirira in the end ni ibintu bizasiga byangije ibintu byinshi abanyarwanda bose buri wese mu rwego rwose arimo ubwoko bwose yaba yumva aturukamo agomba kuhaguruka kare k'ibintu bicika hakabaho ubutabera bufite inzego zose zigakorera abanyarwanda zidashingiye ku nyungu z'ubutegetsi cyangwa se z'umuntu ku giti cye buri munyarwanda yakwiye kubareba uruhare rwe mu mpinduka naho nasoreza urakoze Jean Paul.
Ikiganiro cyacu cy'uyu mugore kikaba kishoreje ahangaha wakoze cyane Benone Ngombwa n'abandi twari kumwe haba kuri umurongo wa telefone cyangwa se bazadukurikira kuri YouTube mugire ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha
nyukure twandika amateka